kungaba nzima kakhulu kwazi ukuthi kuzomela ume kanjani esikhaleni sokusiza umngane wakho osekuleleni kokushonelwa ngothando wakhe. Imvamisa asazi sibhekane kanjani nabantu abalelayo kuba basebuhlungwini obukhulu bemizwa inhliziyo okugcina siba namahloni sihlehle kulo msebenzi. Uma ufuna ukuba lolo hlobo lomuntu oluletha uhlobo olufanele ukuzalana nomuntu nokunikeza umngane ithuba lokukhala, ngakho lalelisisa kahle ngoba la uhlelweni sizokhuluma ukuthi umsiza kanjani umngane olelayo khona la uhlelweni ezomndeni. Ungakusaya ndawo. Angubengelele ezomndeni uhlelo lethezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. I-couple efungulethe usizo lwayo kumngane wayo isibuze lombuzo. Nina akhe nikuphakamisa ukuba ngiyangenela kanjani kososizini lokushonelwa ngowakwakhe. Umngane wethu othandekayo usanda kushonelwa umkhwenya wakhe. Singaba insika kuye kanjani kulesi khathi sokulahlekelwa na? Emva kokuba sekudlula umngcwabo kwabohla neyimbali zeliba okusuke sekudiwa ngoshonelwe ngabahlobo benhliziyo yakhe. Abangane abathembekile abatholakalayo uma bedingeka kodwa futhi babe nomuzo okhaliphile kakhulu la khona lo mngane edinga ukuba yedwa. Abangane abakwazi ukuhlukanisa nesikali samagama. Abangane abahlaniphile abaziyo ukuthi kuneyikhathi la khona imvama kudingeka ubukhona babo kuphela nje bethule. Into yokuqala ongayenza lo mngane wakho ukumvumela akhulume. Kulezo yikhathi la khona sekulungela ukuphefumula imizwa yakhe. Iqhaza lakho kuba ngonendlebe enhle. Uma ufuna ukusho utho, kwanele ukuthi unonakekelwa ngaye futhi uyamzwela ngokwenzekile. Ukuchaza kude nezeluleko ayivamise ukusiza kakhulu. Ngenkathi kule session, zama ukudeda kwimizwa ejulile yomngane wakho. Kuqonda ukuthi kusanokwenzeka abe ngodiniwe nophatheke kabi nokuthi udinga ukumupha isikhathi ukukubona lokho nokubhekana nale mizwa. Uma kubuya kufanele, ungakwesaba ukukhuthaza ukukhala okuhle. Futhi bekezela usizi luyinto ejulile kanti nokulila kungathatha uhambo olude ukudlula. Ekuthona ithuba nxenxe kuyinakekela aqinisekise ziphi isikhathi sokunyakazisa umzimba ukuphumula nokuthandaza. Kwenye ingxenye yangasekugcineni usengamsiza ukwenza eminye imisebenzi neyidingo njengeyasendlini eyegceke njalo njalo. Uma umuntu osaphumeka ngemoto mfonele umbuze ngakube khona angafisa umlayishelo yakhona endleleni. Uma neyingane ungacela umbhekela zona ze uziphi isikhathi esiyingqayizivele sokunakekelwa kwezingane zakhe. Khumbula ukuthi nazo zigcwele usizi. Ungaphakamisa ukuthi zibhale phansi umuzwa eziwuzwayo bese uziphi isikhathi ukuxoxa imiphumela nazo. Kukho konke ungagqwegqi kumngane wakho. Yenza konke ukuthatha amagxathu ukutholakala ngeyikhathi akudinga ngazo. Mthumele imiyalezo eyikhathini zomzima bakhe. Ongaba izinsuku zokuzalwa kumkhwenya wakhe as a wedding anniversary uyomangala ukuthi ukumfola nokumkhipha nje keniyodla kuyoba lusizo lukhulu kuyena. Phakathi kwakho konke lokhu yiba neso kumngane wakho futhi uqinisekise uyabhunkula ukunqoba lolusizi ngendlela enompilo. Qaphela impawu as negative njengokulala kweqe kumbukuzifaka ophuzweni noma edakamuzweni. Uma ucabanga udinga ululeko oluqondene nosizi ungathandabuzi ukuliphakamisa kuye. Iyisebenza kwa-Focus on the Family zomnyango wezokululeka zingakupha uhla lwama-therapist asebenza eduze kwala ukhona futhi zisengaphinde zikusize ngocingo. Sicela usishayele ku-031 716-3300 ukuxhuma usizo lomeluleki kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofo ku-counseling link. Kungani ungathi jeqe kuyinsiza zemibhalo esinazo online ezingaba lusizo kulesi sikhathi sosizi nokulila. Zibili incwadi esiyiphakamisayo. Stained Glass Hearts, Sing Life from a Broken Perspective. Finding God When You Need Him Most. Ziningi incwadi nendathane yama-article akhona ku-safamily.co.za. Wenza into eyisibindi nokuhlonipha uNkulunkulu ngokufuna ukuba seduze nomngane wakho nokumnika i-support kulesi sikhathi. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sesihlabelisa phambili umndeni wakho.